나 클럽 넘버 키친 girl. Minna club number kitchen girl. Yeah. Minna kitasa minna kikomeo. Minna fagio naomba kizoleo. Na watoto wakitanga ndo na kuisha kabisa. Na ulikwenda msanga atabure ntalipa. Mina koma na hizo G-string, pumpkin. Mina nyonga paka mwisho nyesha discipline. Macho juu ana hema na kata roll. Nampa stari ya Morrison, hakuna draw. Namgeuza snura, namrusha kichura. Nampa vitu adimu hapa, sikuja kuuza sura. Asha pakawa na mimi, amedata na mimi. Ishikeni mtoto watu, asije kumeza ulimi. Penseli yangu haina kifutio. Namshusha mpaka chini na ule mchu chumio. Asha badili luga na jigeuza mkali mani. Kama unaweza otea hapa, leo mkali.
Mina kalam naomba kichongeo. Na kalam naomba kichongeo. Mina kalam naomba kichongeo. Na kalam naomba kichongeo.
Penseli yangu ina kifutio. Ina kifutio. Penseli yangu ina kifutio.
Mapenzi ya kisela kwa msela inakuwa vere. Mapenzi ana usela sisi mbona tuna kwere. Nani kasema masela tuna madem. Hivi nani alisema tuto doom kwenye game. Wakishua shapa gawa na nawa. Najige uza winga yule shinchi kagawa. Watoto wa uswazi wa shasema na dawa. Military police mgupande mgusawa. Na mtuga na matraki na mamuvi ya majuu. Na mchora kila upande kila kona tattoo. Nipengo kibogoyo uki pof na file. Nimwendo wa mastyle na vuka tena mtonai. Anachopenda yeni ule moto sex harder. Mina penda vile anavoichoraga saba. Ashabadili ruga na jigeuza mkali mani. Kama unaweza otea hapa leo mkali nani.
Mina kalam naomba kichongeo. Na kalam naomba kichongeo. Mina kalam naomba kichongeo. Na kalam naomba kichongeo.
Penseli yangu ina kifutio. Ina kifutio. Penseli yangu ina kifutio.
Wakishua uli mtoto uswazi. Miss Elevi wana.